Blog Talk Radio.
Turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi,
munsi rwa mbere ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2021 mukaba muri kumwe nange Chantal Nyange muri studio za radio Itahuka kunzi ba radio Itahuka rero tuje kubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho myiza y'abaturage ariko reka tubiseguraho kubera yuko ni kwa mbere ikiganiro cyacu ntabwo twabashije kugitambutsa ejo dusigaye tugira inshingano nyinshi ku cyumweru ku buryo muri iyi minsi rwose ku cyumweru ntabwo bisigaye bitugora ariko ntabwo twibagirwa niyo mpamvu muri iyi minsi dusigaye tuza kubagezaho kino kiganiro ku wa mbere ni muri icyo kiganiro rero handi turebera muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda umunyarwanda ameze ate umunyarwanda ahagaze ate mu bukene n'imibereho mibi ye asanganywe akomeje gutsikamirwa na kariya gatsiko gakomeje rwose kumubuza amajya n'amaza kariya gatsiko gakomeje kubuza umunyarwanda amashyi no mu mudiho kariya gatsiko gakomeje kubuza umunyarwanda no kuvuga no guhumeka no kubaho abanyarwanda baraswa ku manywa y'ihangu umunyarwanda baranyuruzwa ugize icyavuga ku byerekeranye n'umukorerwaho uwo nguwe ngo baramubatiza byose ibyo bashaka n'umwanzi w'igihugu n'ibiki byose ibintu byinshi cyane kariya gatsiko rero kagejeje abanyarwanda ku buce kariya gatsiko rwose ntabwo birakabije kandi biteye inkeke ariko rero ni twebwe two kwirwanaho ni twebwe two guhaguruka tukakamagana twebwe two guhaguruka tukavugiriza kariya gatsiko induru kubera ibikorwa bibi kadukorera cyo rero twishyire hamwe umuti nta wundi ni twebwe tubabaye kandi ngo babaye n'ububanduruye ni twebwe rwose dufite akakaga aka gatsiko komeza kutugirira ni twebwe two guhagurukana tukakavudukana bakunzi bahagitahuka rero reka ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu
we ndakumva Chantal nawe uranyumva
yego ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze cyane ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba imbere mu gihugu cyangwa se hanze ahangaha muhungira aho turi ngasuhuza kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu karere nkongera gusuhuza kandi abandi bayoboke bose bandi mashyaka aharanira demokarasi ngasuhuza kandi n'abantu bo muri sosiyete sivile uyu munsi rero tariki ya 25 z'ukwa 2021 tubafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo enye ndumva kiri bwihute ingingo ya mbere turareba ikibazo cya ministre w'ububanyi n'amahanga witwa Sophie Virmes ngire ngo w'ububirigi ministre w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi ngo ageze mu Rwanda ngo yomboka bucece cyangwa se nk'ibyo ngibyo uyomboka bucece nuko nigiye ko mu kibyandika ariko kandi nanone kubera inama y'abaminisitiri ngo bubanye n'amahanga bo iburayi bagomba guhura nabo muri Afurika bagahura i Kigali mu Rwanda uyu munsi tariki ya 25 n'ejo tariki ya 26 z'ukwa 2021 uriya muryango w'abanyarwanda bari mu buhungiro barimo amashyaka na sosiyete sivile bitwa RBB hari ibarwa bandikiye umuryango w'ibihugu by'Uburayi turageza kwicishamo amaso turebe icyo basabye icyo babwiye umuryango w'ibihugu by'Uburayi ugiye kohereza wagomba kohereza nyine abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga kujya mu Rwanda hari ibyo bawusabye ingingo ya kabiri turareba ikibazo cy'amatora ntabwo turi bukibutindeho cyane ariko hari inkuru yo muri Bwiza Komu yo ku itariki ya 24 z'ukwa 2021 ivuga ko aha abantu b'i Kayonza ngo abaturage barimo kwitotomba kubera ko amatora yo mu nzego z'ibanze mu bifate ntabwo uko babivuga ntabwo bigaragara ko ari Kayonza gusa ni mu Rwanda hose ngo amatora iyo mu rwego rw'ibanze hari mu nzego z'ibanze hari hasi ngo ntabwo bayishimiye kubera ko ngo ntabwo aba mu ibanga kandi amatora ubundi gutora nibanga ariko bo ntago ngo bashaka ko umuntu ajya inyuma y'uwate mubona ko mu Rwanda iyo bavuze ngo amatora ngo hagiye kuba amatora mu nzego zibanze mubona mu binyamakuru byose bahita berekana abantu ikirongo kiri inyuma y'umuntu umwe ibyo bintu rero ngo ntago babishaka barashaka gutora mu ibanga turi burebe iyo nkuru ikirimo ndi nkuru turi buganire ni kibazo cy'ahantu komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ivuga ko mwitonde mwumve ibintu komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga iravuga ngo abanyarwanda ngo iyo komisiyo ngo yishimiye ukuntu ngo baturage bitaweho mu bihe byaguma mu rugo muribuka ukuntu induru zavuze muri guma mu rugo turareba ibyaranze ziriya guma mu rugo turebe niba kuko ari ibintu byo kwishimirwa niba ari ibintu byubaha uburenganzira bwa muntu ibyabaye muri guma mu rugo twese turabizi amavideo twarayabonye uko byagenze twarabibonye ibyo bintu komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yishimira turebe kuko niba ari ibintu byo kwishimira uko management yari ya COVID-19 mu bihe byaguma mu rugo turebe uko leta yabyitwayemo niba ari ibintu byo kwishimira ngo indi ngingo dushaka kuganira ntubona umwanya ni ikibazo cya bavuga ahantu bavuga Kongo NIRDA na MINICOM ngo parke iriya komisiyo ya y'umuneko ishinzwe yubahiriza ikoreshwa neza ry'umutungo wa leta iriya bita parke ngo yanenze cyane NIRDA n'ingara MINICOM kubera ko ngo imishinga myinshi bajyanye mu turere ngo yarapfuye ntiyakoze kubera inyigo mbi turibaza rero iya ni leta bwoko ki itagira inyigo itagira igenamigambi ibintu byose ikoze bigenda bipfa bakabikora ugasanga gashinya imyaka 20 ugasanga byarapfuye bakabisubiramo turareba ingero zimwe na zimwe tukibaza iriya ni leta bwoko ki itagira igenamigambi itagira gahunda ihora ihuzagurika mu bintu byose usanga nta igenamigambi bagira mbo reka rero tujye ku nyungu yacu ya mbere reka ndebe niba hari undi muntu wadusanze mu kiganiro ndebe ariko aramutse ahari yakwaka ijambo tukarimuhagazuza abandi ndebe reka ndebe urba ntawe bo ingingo yacu ya mbere turebe hari inkuru yasohotse mu kanya ivuga ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga reka nzige bashakira iyo nkuru iravuga ngo minisitiri ni nkuru yo mu gihe com yasohotse uyu munsi tariki ya 25/10/2021 12:00 za nimugoroba n'iminota 24 iravuga ngo ministre Sophie Wilmes wanenze imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina yageze Kigali yomboka hari ahandi giye ko mucyanditse ngo uriya mu ministre w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi ngo yageze mu Rwanda bucece cyangwa se yageze mu Rwanda nyine donc bucece yomboka nyine nta atavuze ibi rero biragaragaza neza ko nkuko banabivora nabyivugira ngo nukubera ko ngo u Rwanda rudafitanye neza umubano ngo ntago u Rwanda muri ibi bihe ntago u Rwanda rubanye neza n'ububirigi kubera bashwanye ku kibazo cya Rusesabagina akaba arizo mpamvu nyine uriya mu ministre w'abanyamahanga ministre w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi agera mu Rwanda ngo yomboka bucece yihishe nta muribuka ibiriya bintu bajya babivuga iyo nk'umuntu bari bita ngo ni abastari cyangwa se ngo ni ibyamamare mu Rwanda ko babita iyo adashaka ko abantu bamufotora agiye nko muri vacances agiye mu gihugu runaka ashaka guhunga za kamera hari ukuntu agenda akidegiza akambara ukundi kuntu akanyura ahantu wenda tago batanyura abandi bantu ariko kugira ngo ahunga kamera kugira ngo batamenya ko yahageze niba abandi babahunga abapaparazi cyangwa se bari abantu bafotora abantu ubwo rero bisobanuye ko niba uriya mu ministre w'ububanyi n'amahanga w'ububiri yageze mu Rwanda bucece cyangwa se ngo yomboka bisobanuye ko wenda atababwiye ko ari buhagere cyangwa se ntibigeze banamwakira birumva ko ntabwo bigeze bamwakira urumva ko deja nicyo ni ikimenyetso batugaragarije ni ukwishyira hanze byerekana ko umubano wabaye mubi cyane ku buryo uriya mu ministre w'ububanyi n'amahanga aza nta muntu ubizi akaza yomboka akaza yihishe adashaka ko ari umuntu umenya ko yanahageze ubundi uminisitiri nkuri ya igihugu gifasha u Rwanda ubiri nicyo gihugu cya mbere gifasha u Rwanda giha u Rwanda imfashanyo nyinshi ku mwaka kubona minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo agera mu Rwanda ntiyifuze ko hari umuntu wamufotora ntiyifuze ko byamenyekana akagenda bucece yihishe ni ikimenyetso cyerekana ko umubano wageze habi numva rero ntagari byo kwishimira ariko ko n'ikinyamakuru cy'akagame ari cyandika ari amagambo ntagari ibintu bizima ko n'ikinyamakuru gikomeye cyane cyakigiye ko bivuga ko kibogamiye kuri leta kubona cyandika ari amagambo nkaho ari ikinyamakuru kiri ya bya boulevard bira binyamakuru bisanzwe bitajya muri politique bitegamiye kuri leta byandika bikava mu ministro w'abanyana mahanga yaje bucece yaje yomboka ntabamenyaho igihe yagireye urumva ko ni ikibazo gikomeye kandi bari abantu b'ikigari burya bagira amagambo arimo n'imwe atari meza muri diplomasi muri buka ko inteko y'Iburayi yeje ubundi yafataga umwanzuro kuri ku kibazo cya Rusesa bagina bababwira ibyo bagomba gukora bavuga ati mu muri kure ni mu muri kure muzu ku Rwanda rwabashubije ngo byo ni ngo ni urusaku niko babashubije ngo ni urusaku ibyo ibihugu by'Iburayi nibyo bitunze Rwanda ibyo bitunze Rwanda n'inkingo zose murabo n'inkingo zose banze Kagame yavuga byarantangaje kubona Kagame azakira uzi ko Kagame yavuze gacega cagwa ngo ntago yakwambara imyenda abandi bambaye inkingo zaraje umwaka ushize abantu barazima na barazigundira none amaze gukingira abantu babo nta muntu ukizikeneye zimwe barazifata bakazijugunya baravuga bati aho kugira ngo tuzijugunye ka tuzihera u Rwanda umenye ibihugu nka bya Malta na he hose ibihugu byose umuntu atanazi ukabona ngo kandi Kagame amaze kubabwira ngo ni urusaku ngo bya byo bavuga kuri Rusesa bagina bavuga ngo tumufungure ngo ni urusaku ngo ni urusaku yarangiza akakira inkingo bamukuburiye inkingo banze batagikoresha zaba banye nyinshi aho kujugunya bakazimuha akazakira kandi yavuga ngo ntiyakwambara imyenda ngo bambaye urumva none akazakira ndabona ikibazo gikomeye yavuga ngo ni urusaku numva ko iyo ni imvugo muri rusange atari nziza muri diplomasi ngo abantu bashaka gufunguza umuntu wabo waramushimuse ku kibuga cy'indege uramushimuta warangiza uvuga ngo baragusakuriza ngo ni urusaku ibihugu bigutunze ukeneraho byose kugeza no kudupfukamunwa ngo ni urusaku urumva rero ko ni ikibazo ntabwo ari amagambo meza ari amagambo bavuze mbona atari amagambo bagomba kubyihorera wenda ntibanabivuge bakabyihorera naho ubundi biya no kwishyira hanze kwerekana rwose ko umwana wapfuye nabi njye numva atari urubuga ikibazo cyabo cyo kwirwa babivuga kuriya noneho rero hari indi nkuru yasohotse mu ndumva ari mu museke nyine ngo bavuga ngo muri iriya nama ngo y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga bo muri Afurika bari buhurire nabo mu Rwanda n'ab'Iburayi mu Rwanda donc abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu by'Iburayi nabo muri Afurika bahurira mu Rwanda muri iyo nama iba uyu munsi n'ejo bavugaga ngo haraza ngo abaminisitiri 60 njye ntabwo simbizi ntabwo nabashije kubona amafoto ibyo tuzabimenya buhoro buhoro abo bagiye bavuga nagiye mbona ngo bake bakeya saga ntabwo nzi umubare wabo ariko ntacyo kwa atari benshi cyane kubera ko babahenda babana bitubwiye ariko ntabwo kuko nta mafoto arasohoka nta nkuru nta information zihagije kuri icyo kibazo nta nubwo nabihakana kubera ko ntabwo nta information zirasohoka kuri icyo kibazo ngo tumenye abaminisitiri bitabiriye iriya nama icyo maze kubona gusa nuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubugande ngo nawe yaje akaba yabonanye na Biruta w'u Rwanda ngo baganiriye ibyo nabyo ni inkuru nziza noneho rero tujye ku kibazo mushimiye ndakubona ndabona ko wageze mu kiganiro waje ndaguha ijambo mu kanya ndanyize ingingo ya mbere ndakwakira mu kanya mu kiganiro tujye kwibarwa ntabwo navuga ngo ari mpuzamashyaka ni umuryango cyangwa se abantu bishyize hamwe bitwa ngo RBB societe civile n'amashyaka ya politiki ari hanze bishyira hamwe kugira ngo bajye bakorana ibintu bimwe na bimwe hari barwa rero bandikiye umuryango w'ibihugu by'Iburayi muri iyo barwa bandikiye umuryango w'ibihugu by'Iburayi kubera ko nyine abaminisitiri bo mu Burayi abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagomba kujya mu Rwanda nyine gukorerayo inama na bagenzi babo muri Afurika ubwo rero hari ibyo bandikiye umuryango w'ibihugu by'Iburayi noneho muri iyo barwa ya RBB barandika ngo baravuga ko donc RBB ihuje nyine societe civile n'amashyaka politique ariko ntabwo ari bishyize hamwe kugira ngo bajye bakorana ibibazo bimwe na bimwe bajye bakorana ibintu bimwe na bimwe banditse baravuga ko u Rwanda babwira inama babwira umuryango w'Iburayi barabwira umuryango nyine w'Iburayi ko u Rwanda nta Rwanda ruhonyora bikabije uburenganzira bwa muntu bigatuma ruza ku myanya ya nyuma ku isi mu byiki ubwisanzure bw'abaturage ibyo bakabivana muri mu muryango witwa ngukira wo muri Etats Unis izina ntabwo ryibuka neza ndababwira uri hari umuryango wigeze kwandika kuvuga ko ngo u Rwanda ruza mu bihugu bikurikirana cyane impunzi hamwe no Burusi na za Iran na he hose donc umuryango wanditse uvuga ko nyine ntabwo isanzure yo mu Rwanda hari ikibazo cyo kwishima hari abavuga ko u Rwanda ruri mu bihugu bya nyuma bifite abaturage bishimye hari ikindi cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru ibyo mubona mubibona muri reporter sans frontières bwo ku Rwanda ruza mu myanya ya nyuma byo mu bihugu bitoteza cyane itangazamakuru ku isi ruza u Rwanda ruza mu bya mbere hakaba na kirya kibazo cy'ubwisanzure muri politique ndumva hari muri 2014 hari umuntu wo muri Kenya witwa Maina Kiai ndumva arigeze kuza mu Rwanda akavuga ko mu Rwanda nta bwisanzure bwa politiki buhari icyo nacyo bakivuze mbo noneho rero ikindi banavuze ko mu Rwanda hari umubare buriya hari ubushakashatsi bwa RBC bwerekanye ko mu Rwanda hari abantu bagize kuri miliyoni ebyiri bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe kandi ngo izo ndwara zikaba zituruka cyane cyane ku byerekeye ku gahinda n'ubwoba n'ibyo byose ibyo byose igitugu kiri mu Rwanda tera bwo bari mu Rwanda ndiri mubizana nyine ibyo bibazo by'abantu benshi barwara indwara zo mu mutwe rero berekanye muri rusange berekanye ko beretse mu muryango w'Iburayi umuryango w'Iburayi ko mu Rwanda hari ibibazo bikomeye cyane by'uburenganzira bwa muntu akaba nazo mpamvu nyine ruza rufata imyanya ya nyuma mu bintu byinshi rugende ruza mu myanya ya nyuma mu byerekeye nyine ku ku respecta cyangwa se kubahiriza uburenganzira bwa muntu icyo basabye rero n'icyo basabye umuryango w'Iburayi ibintu bikurikira ntabwo wenda ndagerageza gucishiriza mvuga icyo basabye uyu muryango wa RBB uhuza societe civile ziri mu buhungiro n'amashyaka ari mu buhungiro yo mu Rwanda amashyaka y'abanyarwanda ari mu buhungiro na societe civile zo mu Rwanda ziri mu buhungiro bibumbiye muri RBB hari ibintu basabye nyine umuryango w'ibihugu by'Iburayi kubera nyine iriya nama igiye kubera mu Rwanda abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Iburayi bagomba kujya mu Rwanda basabye iki rero abanyarwanda bibumbiye hamwe basabye ngo barasaba ko umwanzuro w'inteko y'Iburayi w'inteko wa Parlement Européen umwanzuro wafashwe ku kibazo cya Rusesabagira umwanzuro uvuga ko leta y'u Rwanda yagombye kurekura Paul Rusesabagira nta yandi mananiza barasaba ko umwanzuro washyirwa mu bikorwa undi ikindi baravuga ko icyemezo cy'urukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwafashe ku kibazo cya Ingabire Victoire icyo cyemezo nacyo cyakubahirizwa ikindi basaba cya gatatu ni uko leta ya Kagame yareka amashyaka ya politiki akandikwa mu Rwanda nta yandi mananiza bakayandika akemererwa gukora nta yandi mananiza ikindi basaba ni uko leta ya Kagame yakwemera gushyikirana n'abatavuga rumwe nayo bari mu Rwanda imbere mu gihugu bari mu Rwanda imbere kimwe n'abari mu mahanga ikindi basabye umuryango w'ibihugu by'Iburayi nuko u Rwanda rwareka gukoresha genocide yakorewe abatutsi nk'intwaro yo gucecekesha abatavuga rumwe na leta ya Kagame ikindi basabye umuryango w'ibihugu by'Iburayi nuko leta ya Kagame leta ya FPR yareka abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bwo kwibuka ababo ndumva ariko nabisomye mu cyongereza cyangwa cyaje ntago ari cyiza cyane ariko ndumva ari uko nguko biri formule ko abantu bose bo mu Rwanda bagira uburenganzira bwo kwibuka ababo ikindi basabye nuko leta y'u Rwanda yareka guhungabanya umutekano no gusahura ibihugu bituranye na n'u Rwanda ibitangazo rikaba ryashyizweho ryasinywe n'amashyaka na societe civile bigeze kuri 33. Ubwo ni information nabahaga. Reka twakire Jean Pierre mu kiganiro. Jean Pierre uratwumva?
Ndamumva Edouard, namwe muranyumva?
Oui, turakumva Jean Pierre, urakoze kuza mu kiganiro, turakwakiriye. Ubwo niba wadukurikiye, sinzi wadukurikiye waje kudukurikira ingingo yacu ya mbere.
Bo nasanze ugeze ku ingingo urangije nyine ya RBB, iby'imbere ntabwo nabikurikiye, ariko reka mbanze gusuhuze na Chantal Nyange na Serge n'abakurikiye ikiganiro n'abakunzi bose baragitahuka n'abo dufatanyije bose muri urugamba. Murakoze ngo turakomeza.
Urakoze. Icyo twavuze wenda utabashe kumva nuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yageze mu Rwanda, yagiye ko mu kikandika ngo yaje yomboka ngo yaje bucece kubera ko ngo domu yahageze mu rwihishwa kwa urebye mu Rwanda, kubera ko ngo u Rwanda rufitanye umwana mubi n'Ububiligi watewe na kiriya kibazo cya Rusesabagina. Ntabwo tuzi neza umubare w'abaminisitiri bageze mu Rwanda, umusekezi uko wasohoye inkuru ivuga ko bashobora kugera kuri 60, ariko aho batubwiye ntabwo ntago ari bakeye, ariko nano ntabwo twamenya niba haraje benshi cyangwa bakeye, ko dutegereje information. Ntabwo wabihakana cyangwa ubyemeze utarabona information zihagije kuri iki kibazo. Gusa abo tumaze kubona ntago ari umubare mwinshi w'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga batubwiye. Ikindi nuko ministre niba utabashe kubikurikira, nuko ministre w'ububanyi n'amahanga wa Uganda nawe yaje mu Rwanda muri iyo cadre, akaba yabonanye na ministre Biruta. Urundi bwo ngo bwohereje umufunksioneri ukomeye muri MINAFET. Ndumva ari ibyo ngibyo. Gusa twari twagaye iriya mvugo yo kuvuga ngo ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yageze mu Rwanda ngo bucece yihishe, byerekana ko ari ukwerekana ko nyine umubano wapfuye warangiye, kandi akaba ariwe wabyivugira noneho, kugira ngo byerekana ko nta n'umuntu wamwakiriye. Niyo kibazo igihugu cya mbere gifasha u Rwanda kurusha ibindi ku isi, gitanga imfashanyo irusha ibindi bihugu byose ku isi, gifasha u Rwanda, ministre wabo akagera mu Rwanda bucece yububa, niko umuntu yabivuga yububa. Ngo bisobanuye ko niba yaje bucece nuvuga ko nta n'umuntu yabwiye ko azahagera, nta n'umuntu wamwakiriye. Ko niba yagira abantu bamwakiriye, ntabwo ari kuvuga ngo yaje bucece, nuvuga ko nta wamwakiriye ku kibuga cy'indege. Urumva ko ni ikibazo cyerekana ko umubano ugeze ahari ndimuka, kandi nibo babyivugira. Reka ndekere aho ngaho ubwo yatanga komantere yawe ije muri ryawe.
Urakoze cyane Edouard. Ndumva ni ibintu mu by'ukuri byumvikana uko u Rwanda rumeze muri iki gihe. Yenda abatwumva hari igihe bagira ngo turabeshya, ariko ngira ngo iyo hari kubaho ibintu nk'ibi ari u Rwanda, ari ibinyamakuru yenda byo mu Rwanda bishyigikiye leta biba byanditse inkuru, n'abanyarwanda bose muri rusange bakwiye kumva ibibazo tuvuga aho biherereye. Ibi byose biri kuba u Rwanda rusohoka kuri raporo nyinshi bavuga yuko bitubahiriza uburenganzira bwa muntu, nyine no ku kibazo cya Rusesabagina nacyo wakivuzeho, no ku byerekeranye na kuri abanyarwanda batishimye baza ku myanya ya nyuma y'ibihugu bitishimye, nabyo ntimugire ngo buriya ni ikibazo cyoroshye no kubeshya. Niba mwibuka ibi bihugu birimo, ibi bihugu bisanzwe bifasha u Rwanda bisohora itangazo bivuga ko muri Nyungwe hari kubera intambara, ko bahagarika abamukerarugendo bajyagayo kubera ko umutekano wabo utifashe neza. Muribuka ko u Rwanda rwabaye inkuru bihakana, ukavuga yuko ngo nta ntambara ihari, ngo ibihugu ngo umutekano ari wose, ibihugu byari bikomeye byinshi, ndibuka n'Ubwongereza bwarimo, ariko n'ibihugu byinshi byatanze iryo tangazo ntabwo bigeze bavuga ko hari kubera intambara. Ariko mu by'ukuri ikibazo cyari gihari na n'ubu ngubu, ubu niko turi kucyumva bavuga ibya Rusesabagina bamuvuga ko nyine yari abiri inyuma, ariko bo baricecekeye. Ibi byose rero biri kuba ngira ngo abanyarwanda bakwiye kumva ko dufite ikibazo leta itafite icyo yitaho, yaba ari ku baturage, yaba no ku mitegekere yabo ubwabo, kuko bo interine iyo bari kuvuga ibintu nk'ibi wibwira utese mu by'ukuri ninde ukwiye kugawa. Niba ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi aza ntabwo ari minisitiri woroshye uretse yenda no kuba ububiri bwakoronije u Rwanda ariko no mu mfashanyo na n'ubu ububiri bwacyatanga imfashanyo nyinshi mu Rwanda ntabwo ari ibyerekeranye yenda na n'inyungu zabo nk'ibihugu ni ukubafasha nk'inshingano zabo z'ibihugu bikize gufasha ibihugu bikennye kandi mu bihugu bya mbere ububiri bufasha u Rwanda ruzamo ntabwo aribwo bwonyine yewe n'ibihugu byose bya Europe ntabwo rero biriya bintu byo kubeshya bifite icyo biragayisha bariya abategetsi bayoboye leta ubu ngubu hari umuntu merutse kumva avuga ati utarusanzwe kritika leta wo mu Rwanda yaravuga ati tese koko igihugu kuba abaturage ubwabo batishimye ati iyo ni politike koko ati kuba uyobora igihugu abaturage bacyo bahora batishimye ati iyo nta politike irimo ibyo bintu byose rero birerekana kugawa cyangwa se kuba kudakora kw'inshingano za leta za Perezida Kagame na FPR bayoboye u Rwanda kuba bakora nabi kuba babeshya n'imibare y'abantu yende ngo uko baba bangana bose ibyo byose inama niba yahabaye ifite ikigendereye kandi ni bimwe muri ibi ngibi nyine tuvuga ko u Rwanda rushaka kwihagararaho no kwerekana ko ngo rufite rwihagazeho ngo ari igihugu kigenga ngo rugomba gukora ibyo bashatse nyine biraba bavuga ngo byanze umunyarwanda n'ibindi byose ariko mu by'ukuri wareba neza ugasanga ahubwo barishyira hanze ku buryo yenda n'umuntu atanabitekerezaga nk'ubu nk'ikibazo tuba tubabwira duti abanyarwanda bakeneye kwicara bakaganira baba bari hanze baba bari mu gihugu yaba sosiyete sivile yaba abanye politike bakicara bagahurira ku bibazo mu gihugu cyose gifite bakabiganiraho u Rwanda ntabwo rukozwa ibyo bintu yenda nk'iyo tuvuze nkatwe muri oposisiyo cyangwa abari hanze ngo bumva ko ubwabo ngo bo batsinzwe cyangwa se tubagaye ariko urabona nk'ibi bihugu icyo biba bimanutse bigiye gukora ni kugira ngo baganire ku bibazo bikenewe kugira ngo bikemurwe niba byanga ingaruka ni nyinshi kwa kiriya gihugu ariko ingaruka nta nubwo zashobora ntabwo banabyanga ngo bitanashoboka kubera yuko yenda uretse ibyo ngibyo byanditswe muri ibaruwa RBB yohereje ariko hari ibigomba kubahirizwa byanze bikunze kubera yuko RBB akenshi kandi n'ibihugu nyine irimo imiryango yose y'abanyarwanda myinshi ikorera i Burayi no muri Amerika ubwo rero ntabwo ibi bintu byanditswe byose u Rwanda ruzabirenza amaso ibyo ni ibidashoboka reka buriya kiriya gihugu ntabwo ari igihugu ubwacyo cyishoboye hari igihe ibihugu by'i Burayi cyangwa na Amerika mbese ibihugu bifasha u Rwanda bihagaritse imfashanyo bariya abakozi birata bose bari abamuhora iki hari abatakongera guhembwa hari abajya birirwa birukanka mu baturage babaka amafaranga ibyo bintu rero nta wikeneye ntabwo dukeneye kubibona n'ubwo yenda n'ubundi abaturage batabamereye neza ariko noneho bavuze bati duhagaritse imfashanyo aba bose aba yewe uwo ari we wese wirirwa usakuza uvuga yopoza avuga ko ngo opozisiyo ntakikora cyangwa abantu bo hanze babasebya cyangwa bashaka kubambura ubutegetsi nta n'umwe wakongera guhembwa bamera nk'abari abaturage bakicwa n'inzara amazu bubatse batangira kuyagurisha biriya bintu tuba tuvuga by'imihanda uzarebe nk'uyenda nk'imihanda cyangwa ibikorwa remezo cyangwa biriya bintu by'uburezi nubwo tuvuga ko bwapfuye ariko byose ntabwo u Rwanda ubwabyo rufite biriya bushobozi bwo kuba bwabikora ntabwo ari no mu Rwanda gusa ariko nk'iriya mihanda uriya muhanda wubatse nyine uturuka ugenda ku kiyaga cya Kivu uturutse cyangwa ukagera ku Gisenyi uriya ni amafaranga ya UN ntabwo ari mu Rwanda honyine bafasha ibihugu byinshi kugira ngo bigere ku majyambere rero ntaho leta ya Kigali ishobora kwihirahira ngo ivuge ngo ntabwo ngo ibintu bari kubategeka rimwe na rimwe wajya wumva ngo baracyabakoronije ariko si byo ntabwo bishoboye u Rwanda n'igihugu kiri mu bihugu bitishoboye ubwo rero ibyo izi nama bari gukorerayo ziragira no kugira ngo abahe isomo babereke yuko kuganira bifite icyo bishobora gukemura kandi ari byo twe tubabwira ntibabyemere nubwo rero batabyemera ariko Priscilla hari kandi maze igihe abatabibona no gushaka kwirengagiza kandi ntizanahagarara mu gihe abaturage bavuga bati turababaye nta kwishima guhari nta burenganzira tugira abantu baradutwara ibyacu mbese ubwo ngubwo ni Presi izakomeza kugeza igihe kari agatsiko kazumva ko kagomba kwemera ibisabwa cyane cyane opozisiyo isabwa nta zindi ngufu zigomba kujyaho uretse kubabwira yuko ibyo bakora atari byo nta n'ikintu umva bakwiye kubahagarikira uretse kubabwira bati ni mu bikore cyangwa mu rore nk'uko bari abari basohokera iriya raporo babwira bati nta mana niza mugomba kurahikura process abagira nanone ibyo bakirimo ariko bakemera bakaganira nabo bagira ngo barebe ko ibyo bintu byajya mu buryo ariko nta shuwa yindi bavuga ngo bakomeze bamufunge nge niko ndi kubibona ubwo ni ukuvuga yuko amaherezo y'iriya ngoma nayo ubwayo izabiri kwishyira hanze ubundi iby'umubano rero wo mu karere yaba Burundi yaba Uganda bwohereje intumwa birumvikane reza buriya ni impact iba ku Rwanda iba no mu karere rwose iyo u Rwanda rutameze neza yewe na muri Congo hose ibibazo biba bihari rero sinavuga yuko byavuga ngo umubano wahagarutse burundu uretse kunagarutse aribyo byaba byiza yenda abanyarwanda hari icyagabanuka ku mibereho yabo mibi bari bafite ariko ntago bivuze yuko bari abaturanyi bakwirengagiza ibibazo kandi bari kubona izingiro ry'ibibazo aho riri ariho mu Rwanda ubu rero ibyo yenda twasabaga icyo twe twasaba nk'uko RBB yabivuze ni byinshi ariko ntago baburamo bimwe bagomba kubahiriza kubera ko ni inshingano n'umuntu uyobora wese ntabwo bavuga ngo uyoboye abaturage kandi bababaye kandi barira bakennye bashonje batishimye muri rusange urabona kuriya birirwa biyahura abayobozi birirwa bakubita abaturage biriya ntabwo ari ibintu dukeneye kumva cyangwa kubona igihe cyose ahubwo dukeneye ko bivaho burundu bikanarangira kuko bishoboka Edward rero ndumva ari icyo naba mbivuzeho ubu ngubwo turakomeza urakoze
urakoze reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri turebe ikibazo cy'amatora rero ntabwo tugifindaho cyane ariko hari inkuru yasohotse muri bwiza com yo ku itariki ya 24 z'ukwa cumi 2021 iyo nkuru iravuga ngo Kayonza barasaba ko gutora bahagarara inyuma y'abakandida bitasubira abaturage rero iki kintu bagisobanura bati abaturage bavuga ko ngo ngiye mu nkuru hagati abaturage bavuga ko uburyo bwo kwandika bwabafashe ngo muri Kayonza ngo batoye bandika bwa mbere bandika ubundi bajyaga bahagarara inyuma y'umukandida kandi muzi neza ko mu Rwanda politika iyo bavuze ngo amatora araje amatora yo mu rwego yo mu nzego z'ibanze araje agiye gutangira uhita bore mu binyamakuru byose byerekana amafoto abantu batoye ikirongo bahagaze inyuma y'umukandida imirongo myinshi buri wese ahagaze inyuma y'umukandida uwo ashaka gutora angara abaturage uburyo bwo kuhagarara inyuma y'umukandida ntabwo bashimisha kuko baravuga bati ngo abaturage bavuga ko uburyo bwo kwandika bwabafashije gutora mu mucyo banasaba ko uburyo bwo kujya inyuma y'umukandida bwakurwaho kuko ngo hazamo amarangamutima ngo uwitwa Niyo Mugabo Emmanuel ngo ni umuturage ugaragaza ko gutora mu ibanga byatumye batora abazabageza aho bifuza kubyo bifuza agira ati uyu munsi twatoye twandika byadushimishije cyane kuko ubusanzwe iyo twatoraga abatuyobora mu mudugudu twajyaga inyuma y'umukandida ugasanga hari uburyo bamwe bagira amarangamutima umuturage agatinya ko mwumve neza umuturage agatinya ko babona ko atatoye uwo baturanye gutora gutya bikomeje byaba byiza gutora bandika kwa gutora gutya bikomeze byaba byiza kuko twatoye twisanzuye ubwo ni ukuvuga ngo niwe umuturage avuga ngo kuko batoye bandika ngo batoye bisanzuye ubwo nuvuga ko biriya bajyaga bakora byo guhagarara inyuma y'umukandida bisobanuye ko batabaga bisanzuye kuko ngo twatoye twisanzuye abandi ntibamenya abo twatoye ubwo amagambo yakurikirane neza biravugirwa mu karere kamwe ariko iyi sisitemu yo gutora abantu bahagaze inyuma y'abandi ngo abantu bahagaze inyuma y'umukandida bari butore bakamujya inyuma biba mu Rwanda hose none mu karere kamwe baratugaragariza ko ibi bintu atari ubwisanzure ko ngo iyo bakora kuri baba batisanzuye ngo kandi ngo abantu bamenya uwo watoye ibyo ni ibintu byumvikana niba bagiye mu kibuga buri wese akagarara inyuma y'undi iyo ari butore bose bamenya uwo watoye n'uwaguhaye amajwi ijwi ukarimwima arakumenya niyo yabataje niyo umukandida yaba areba hirya akavuga ngo abamutora baramuje nyuma ariko ntaga babareva ariko abandi baturage bakureba baramubwira kanaka yagutoye kanaka yagutoye kanaka yagutoye urumva rero ko hangaha ni ikibazo gikomeye kandi principe y'amatora nuko itora nibanga urumva rero ko mu Rwanda habera ibintu bitaba handi ku isi kuvuga ngo organize amatora ukabyereka ku isi yose bavuga ko amatora ubu ngubu aya matora bagiyemo yatangiye deja abazatwara miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda ayo mafaranga apfuye iki niba nta matora ari nta matora arimo tureba hasi uburyo abakandida abakandida abari bo n'ubuntu babone no kuburyo baboneka ariko urumva ko ndugufusha amafaranga gusa gutanga amamiliyari n'amamiliyari wari bya abaturage dupfuka munwa ukajya gutoresha amatora meze gutya abaturage baravuga ati ntitwisanzuye iyo watoye umuntu bamenya uwo watoye n'utatoye urumva nta matora barimo bisobanuye kirezo nubwo ko imyaka yose 27 FPD maze itegeka amatora yabaye niba ari kureba batoraga urumva ko abaturage bari kubisa hasi babisandaje ya system yose donc ibi binyuma byose babisandaje berekanye ko afite nta matora yabaga twebwe twari tubizi ko nta matora tu haba turabizi twebwe twari tubizi ariko abaturage none batinyutse barabivuze bati nta matora habaga kuko kuvuga ngo ntabwo twatoraga twisanzuye watoraga umuntu bakamenya uwo watoye kandi amatora karite ya mbere amatora nuko itora nibanga ntabwo nta muntu ugomba kumenya uwo watoye angahe rero mbako mu Rwanda imyaka 27 yose nta matora yageze aba nta matora yabaye ni ibintu by'ibipindi byo kubeshya abanyamahanga ariko nta matora yabaye mbo none dukomeze rero ngo ariko ngo abandi ntibamenya abo twatoye ariko amatora ya mbere buri wese yabaga azi abamutoye akanamenya utamutoye bigatuma hari abashobora kugendera mu kigare mu byumve neza angaha avuga ati umuntu yashobora kumenya abamutoye n'abatamutoye umuntu amutoye ubundi wenda tunasimbutse gatoya bavuga ko umukandida FPN yigira abakandida bari amashyaka yose yandi yo mu Rwanda ABCD kugeza kuri Z yose muyibagirwe n'amashyaka arimo abatorwa n'abakandida ba FPN abandi bose n'agaciro bafite none baravuga ati umukandida wa FPN nawe ushobora kugenda wenda ukiyamamaza usibye ko akenshi iyo babona uri populaire abaturage bashobora gutora bagutumaho ngo abasirikare hari umuntu wampaye ubuhamya ati bagutumaho umusirikare uzaze kwitaba kwa majoro runaka akubwira ati kuki wiyamamaje ati ninde wakubwiye kwiyamamaza kuko bataguhisemo FPR itaguhisemo ninde wakubwiye kwiyamamaza wakwaza abandi bantu bakakugira inama bakavuga ati ariko biriya bintu byo kwiyamamaza nusha kubireke uzabizira birumvikana ko utorwa niyo haba bari abantu babiri batatu babazi umukandida FPR ishaka uwo ari we urumva rero mutute mugiye inyuma kandi agashyira gatorwa urumva ko yaza kumera nabi muzi ko bari abantu niyo batanga kuko twabibonye ubushize mu kiganiro niyo batanga uburenganzira bwo gusana inzu bwo kubaka umusarane bwo gutundisha umucanga bwo kuba wazana urugi rushyashya ukabushyira ku nzu byose bizaba uruhushya n'ibyangombwa bindi bakenera mu biro by'akagari ntazi muri ibyo biro bya leta byose bashobora kubikwima ugasanga nta kintu kimwe ugezeho urumva rero ko gutora umukandida kudatora umukandida wese ngo naho kutamuhagarara inyuma ngo abantu bamenye ko amutoye waba wikozeho udongura butugiye guhagarara kundi muntu utora umukandida wa FPR wa FPR shaka urumva nakagurumva rero ko nta matora yabaye muri imyaka yose baratubeshye ibyo bintu mubifate mu mutwe n'abaturage barabyivugira bati ntitwabaga twisanzuye murabona ko nta matora yabaye nyine bo ikindi rero witwa ngo mukamudenge Marie Chantal nawe avuga ko gutora bandika mu ibanga byafashije abatoye bahitamo neza kubera ubwisanzure yagize ati amatora yabaye uyu munsi twayishimiye kuko twayakoze mu bwisanzure anga mu byumve neza mwumva ko batoye bandika kandi bo bwa mbere mu myaka 27 FPR maze itegekwa mu byumve neza bavuga ati twayishimiye twatoye mu bwisanzure urumva ko imyaka 27 yose ishize ntibigeze batora mu bwisanzure nta nubwo bigeze bishimira amatora ko aravuga ngo twayishimiye urumva ko imyaka andi yose yabaye igihe bajyaga babategeka guhagarara inyuma y'umukandida ntibigeze bayishimira ntibigeze batora mu bwisanzure urumva rero ni akaga gakomeye cyane mbo ikindi rero mbo noneho ngo aravuga ngo batoye mu bwisanzure ngo twatoraga abayobora umudugudu ngo ubusanzwe twatoraga abayobora umudugudu bajya inyuma ku buryo buri wese bamenya uwo yatoye ariko uyu munsi nta wuzi abo batoye nta maranga mutima yagaragayemo kuko buri wese yabikoraga mu ibanga bibaye byiza byagakomeza ntituzongere gutora duhagarara inyuma y'umukandida reka ndekiranga inkuru nuko nguko yanditse n'abandi barakomeza batanga ubuhamya ariko birabereka ibyabaye mu Rwanda mu myaka 27 yose ishize ndongo bavuga ngo batoye ngo amatora y'ibanze ngo yabaye abantu bagiye gutora ariko murabona ko batoraga batisanzuye batishimye kubera ko babaga batora wajya gutora buri wese akabaza uwo yatoye none baravuga bati mutoreshe ikaramu mugende mutore mwandika abantu bishimye rero no kuvuga ngo wenda guhera uyu munsi turavuga mu karere ka ariko mu Rwanda hose ubwo niko bimeze kubera ko iyi sisteme yo gutora FPL imaze imyaka 27 iri mu Rwanda hose ubwo no kuvuga ngo wenda twavuga gutora byatangiye uyu munsi mu gihe cyashize hose ntabwo nta matora yigeze aba biragaragazwa n'ubuhamya bw'abaturage rwose FPL urumva ko yapfunyikiye amazi abanyarwanda yapfunyikiye amazi si yose yagiye ibabeshya ngo ibeshya abantu ngo ikoresha amatora ko nta matora yabaga kubera ko abantu baga bafite ubwoba nkuko nababwiye hejuru ntabwo abantu baga umuntu yabaga afite ubwoba bwo kuba yajya gutora undi muntu utari wa FPL kuko byazamukoraho akagira ibibazo bikomeye ahangara umuturage wabivuze mwumva rero ko nta matora yabaye mu byibagirwe ariko nta nubwo ari mu nzego zibanze gusa no mu nzego zo hejuru naho nta matora baturabizi harimo muribuka umuntu ndumva ari mu Ruhengeri umuntu ngo wavuze ngo umuturage muzi ko bazaga bakazana amarangamuntu bakarara batoresha nijoro kandi ubundi amatora agomba gutangira saa mbiri ariko abo abakozi ba FPL bakagenda bazenguruka mu ngo nijoro bagenda batoresha ibikumwe batoresha umwe aza kuvuga ati barimo kuvuga ukuntu abantu batoye neza undi ati twebwe twatoye 99%, perezida wa repubulika twamutoye 99%, undi ati mwebwe mwagize makeya twe twamutoye na 99% n'ibice 5%, undi araza aravuga ati twebwe amatora tutora rero twatoye 100%, ati kandi na saa mbiri za mu gitondo amatora yari yarangiye mujyume neza amatora atangira saa mbiri za mu gitondo ofisi Roma ariko araje aravuze ati twebwe twamutoye 100% kandi saa mbiri ya mu gitondo amatora yari yarangiye ubwo nuva ko batoye ryari batoye nijoro urumva ariko naho nta matora haba ibyo murabizi ntabwo ari ibintu bishyashya muzi ko mu Rwanda amatora haba n'ahandi bajya gutora mu kazu umuntu arimo kwitegereza wandika ibintu akureba mu kazu harimo akobo akureba ibyo ukora ibyo ngibyo nabyo mwarabyumvise kugira ngo watoye mu ibanga ariko hari umuntu wari urimo kukurunguruka areba ibyo ukora donc ntabwo ari ibintu byoroshye rero kugerekeye amatora ntibazigire babeshya umuntu hagira ubabeshye yuko nta matora aba hari ahantu ntibazababeshye ntabwo ari amatora yo mu Rwanda hari yujuje ibisabwa kugira ngo abe yakwitwa amatora umuntu atora atisanzuye umuntu adatora mu ibanga bakaba bazi ko uwatoye uwo ari we ahubwo bishobora gukurura inzangano mu bantu nagusabye ijwi ntiwarima uriya kanaka turaturanye wera twanya abageni n'iki byose ntiwantoye we watoye kanaka uwatoye wese baba babibona urumva rero ibintu byahariya ni akajagari ni banana republic kwa hariya amatora ni banana republic yerekana ko u Rwanda ari banana republic voila abaturage ibyo bavuze uyu munsi muri iriya nkuru byerekana rwose muri iyi myaka 27 nta matora yigeze haba bapfunyikiye isi yose amazi reka ndekera aho ngaho Jean Pierre aya matora yo mu Rwanda uravuga hiki
bo urakoze cyane wibagiye kuvuga ko harimo umuntu wigeze ahubwo inkuru ya umwara yumvise umuntu wigeze kuvuga ngo kugira ngo atore FPL ikiganza cye yagenda akagica ugomba kuba yagiye akanagitema rwose akakivanaho kubera umubabaro n'umujinya ngo yari yaramuteye iyo yari inkuru ariko byaratambutse rero ibyarekeranye n'amatora ubundi ni ikintu cyiza mu bihugu nyine bifite demokarasi niho werekana ibyo bihugu bikora amatora neza mu mutekano ni nabyo bifite ituze nibyo usanga abaturage banezerewe ba mbese nta rwaserera ibaho umuntu ajya kubiyoboza akabuvaho kandi bikurikije amategeko kugira ngo harimo ibihugu byinshi byo muri Afurika vuma nka ziriya za Zambia numva haba amatora ye no muri Malawi urumva n'ibihugu biri kugenda bitera imbere mu byerekeranye n'amatora hariya muri Afurika no muri bihugu nka za Ghana ziriya za Tanzania aho birumvikana urumva ni ibihugu muri Afurika biri kugerageza ariko haracyariho nyine ibyo bintu by'igitugu cyane cyane nko mu Rwanda aho ntiwavuga ngo bizanatungana biracyari na kure cyane igihe cyose FPL izabiyobora kuriya ikibazo gikomeye ni uko iriya FPL iziko abanyarwanda batayikunze nayo irabizi ndumva menyereye Vaudou Bizimana bigeze kubivuga avuga yuko abanyarwanda bashya Kagame ko bamukunda nawe akababeshya ko nawe akababeshya ko abizi mbese ni uburyo abanyarwanda Kagame azi ko abanyarwanda batamukunda ariko nabo bakamubeshya ko menya nabicanze ariko ni mwubwo buryo nta ushaka kwerekana ko adakunze undi ariko bose baraziranye ko batumvi ko badakundanye noneho niho urero usanga kiriya gitugu kivuka gihoraho ikintu cyose bazanye ugasanga FPL ifite ubwoba nahoze numva nyine Victoire Ingabire ari kuvuga ukuntu ngo bavuga yuko ngo ashaka gukuraho ubutegetsi akavugira ati njyewe ahantu mba nicaye hano nakuraho ubutegetsi nte nta n'imbunda afite mwe mufite imbunda mujyana n'umutekano mu mahanga kujya kuwurindayo njyewe wicaye hano nakuraho iyo leta gute bo rero ikibazo bafite bibitsemo ubwoba kuba abo baturage nabo bavuga bati twatoye neza noneho hejuru y'imyaka 27 ntabwo ari bo buriya ni nk'ibintu iriya leta iri kuri pression ifite pression mu kinyarwanda sinzi ko umuntu yayivuga ariko hari ikintu kiyiriho cyo kutizera mu byikora byose icyo ari cyo cyose cyo bagombye gushima icyo bagombye kuvuga cyose cyiza bo ntabwo biyizeye ni nayo mpamvu bazajya bafata umuntu bakamubwira bati vuga kuri ibyo ibyo bintu bakabitangaza cyane mu binyamakuru bakabishyira ahantu umuntu wese nk'uko natwe tukabivuga kugira ngo noneho babyumva bumve yuko ibyari biri kuba mu Rwanda akarengane kari gahari ngo kari kugabanuka ariko si ibyo ahubwo nugushaka guhisha amabi amarorerwa baba bakoze ni ibintu rero iyo bari kogageza inkuru nk'iyo y'umuntu wavuze ngo noneho batuye neza none wavuga yuko noneho igihugu cyari kiyobowe hejuru y'imyaka ingana gutya 27 yose amatora atariho amatora yarabaga nubwo ayobo kiyobowe nabi ariko nyine ni rezilita iva ku matora nyine abatagenze neza rero ntabwo wavuga ngo ubungubu hari kigiye gukosorwa ahubwo ni ya pression iba ariho ahenshi tuba tubabwira duti ibintu bimeze neza ibintu ntibikorwa duhera kuri kimwe cyari cyo cyose tukabwira duti ntacyo leta iri gukora kugeza ubungubu abaturage igihugu ni nko mu ishyamba n'amategeko n'ahari ntiyubahirizwa bafite itegeko nshinga barariganduye ryo kera bafite andi mategeko yose ntiyubahirizwa ugasanga abaturage ikibariho ni inkoni ya buri munsi umuturage akirwa kubitwa nese uwo muturage ujya wirwa kubitwa sinawe ejo uzajya gutora siwe bababwira ngo azajye kubatora nese bazi ko bari kumukubita aba bamwifuriza neza nese bazi ko atababara uwo muturage sugu no gukubitwa gusa hari nabo bicisha inzara hanabo wavuga uti ntibabaha akazi bamimye uburyo bwo kugira ngo babe bakwibonera akazi hari bariya badamu bacuruza ku gataro bambuye hari bariya tuba tuvuga bacuruzaga za second hand bavanyeho bakavuga bati bagiye muri made in Rwanda bakayishyira mu maboko y'agatsiko abaturage ni benshi cyane wakwirirwa uvuga hari bariya biyahura hari bariya bavuga ngo nabasazi ngo barasazi ni ibintu byinshi cyane ndetse abo baturage ninde wajya gutora mu by'ukuri ahubwo wakwibaza utese FPL izahindura imiyoborere yayo ryari naho iby'amatora byo ntacyo ashobora gutanga kubera yuko n'ubundi gutorwa kuba wanditswe ngo wabonye amajwi menshi ntaho byerekana ko ari we wayabonye koko ndibuka muri aya matora yo mu 2023 hari twagira mungu agiye kwiyamamaza abantu benshi barabimbwiye bati twagira mungu yari yatsinze bakaje bafata amajwi yabonye bakayasimbuza bagakora inverse aye bakayashyira ku yakagame yakagame bakayashyira kuri twagira mungu ahantu henshi henshi ngira bagiye babingira nk'ubuhamya rwose umuntu yahagararaho none rero amatora ntaho mwakiriye igihugu ashobora gukorwa igihugu ubwacyo cyabaye dictature yuzuye none uhari kuzamo n'ibi bibazo by'uwavuga by'inzaduka biba biteye bitateguje nabo ubwabo kandi ubiyo mikorere yabo mibi ituma bakereya ibindi bibi nanone urabona n'ikibazo cya Rusiza abagira ni FPL yagikoze niyo yagikreye niyo yagiteye ubwayo umva niko akundi bavuga ngo isuri ubwayo irisiba ntabwo ushobora kubona ikibazo bari kugira kubera Rusiza abagira uri mu Rwanda uhigwa kwibaza pese bundi byarinzi iyo bigera hariya biti byaturutse muri FPL ubwayo abantu ibyo ministere w'ubanyi n'amahanga businge yavuze yabyisobanura ati nitwe twamuzanye uriya mu bishop wamushutse nawe yaravuze ati nabitegetswe ni Kigali yavuze ko ngo bamufatiye bakamufungira Kigali bakamutegeka ko agomba kubakorera feri na Rusesa kugira ngo bafate Rusesa abagina arabikora urumva ni ibintu byagiye bituruka iwabo ndani mu gihugu muri leta yabo na n'ubu rero ntabwo wavuga ngo ibibazo biri hariya bizakemuka niyo bakora amatora ameza ati niyo bakora amatora hari nkayo igihugu gikora amatora neza kurusha ibindi nigera nko muri Amerika ho batora rwose ku mugaragaro bagakora amatora nkariya aba ntabwo ibibazo biri mu Rwanda byakemuka uretse ko niyo ntuza batayifite nta chance bafite yo kugira ngo bakore nyina amatora meza rero ubu bari gutora abayobozi bibanze numva bazakurikiza habo hejuru bo mu mirenge cyangwa uturere ibintu nk'ibyo bahereye ngo hasi ariko ubwo ikizere niho handikiri hasi cyane kubera yuko abaturage baracyakubitwa barengana kandi bakubitwa n'abayobozi ntabwo rero sintekereza ko bari abayobozi bakubita abaturage bizakemurwa n'uko habaye amatora aka kajwe abavuze berekana nk'umuntu bati none amatora yagenze neza gutya ngo ntibatoresheje bahagaze inyuma ngo cyangwa se ngo batoye bandika ibyo ntacyo bizakemura ikibazo kiri ndani muri FPL birebe ubwabo barebe abayigize barebe abakora amanama ya buri munsi yo kwirwa bahutaza abantu barebe bariya ba gendarmerie birwa bavuga ngo bazajya bajya guhutaza abantu hanze ejo bakabagira ministere bakamugira ngo ministere w'ubumwe n'ubwiyunge aho niho ruzingiye naho iby'amatora ntacyo bivuze n'amatora ubundi aba ahantu hasanzwe hari umutekano ntabwo amatora aba mu bantu batumvikana cyangwa badafite ubumwe cyangwa badafite amategeko ashobora kubageza kwa ayo matora amatora niyo wayakora ariko yakora nabi ibyo nta kizere uzaha abayobozi bazajyaho rero njye uko mbibona imyaka 27 ni myinshi FPL yakwiye gukora uko ishoboye ikagenda amahoro nicyo twe tuyifuriza kubera ko ntidushaka nta n'umunyarwanda n'umwe ukeneye iri agatebe gatoki yo kuvuga ngo bamwe binjira abandi basohoke cyangwa se kugira ngo habeho nk'ibyagiye biba mu myaka yashize ubwo abategetsi bwagiye busimburana ibyo byose nibyo twese twamagana ariko FPL y'ubwayo yemere ko yageze ku iherezo ahubwo ntekereza ko abanyarwanda bakomeje kuyitondera kugira ngo barebe ko yagenda amahoro kuba hariho media hariho n'ibyose kubanza kubabwira ari byo dukora kugira ngo tubakangurire ko kugenda amahoro biruta kugenda bajya mu buhungiro cyangwa bagenda bububa batazi iyo bajya ku ibyo byarabaye kandi bishobora kongera bikabaho barebye nabi Edouard numva iby'amatora ni ikintu cyiza ariko mu gihugu kisasiye uburenganzira bwa muntu kisasiye demokarasi kisasiye ukwishyira ukizana nawe ubundi amatora yo bakora yose niyo bakoresha avuye mu ijuru ntabwo iriya FPL izo izagarura izasubira ku ntebe ngo yakirwe nk'uko kera yakirwaga numva ari uko njye nabivuga Edouard Rakoze
urakoze namaze kwisegura ntabwo niba navuze ko wenda amatora uyu munsi ari kuba neza ntabwo rwose njye aba ari kwibeshya wenda ashobora kuba nibeshye gatoya ariko nubwo bavuga ngo umutore mwandika nta kivuga yuko uwo batoye ariwe uzatorwa wabonye amajwi menshi ariwe bazavuga ko yatowe bashobora kuyibana bwo kubera ko na Kagame urumva nyine baramwibiraga kandi atariwe watowe hatowe twagira mungu urumva rero ko nugusa ni forme yo gutoresha iri ya kera yo iteye ubwoba ni ibintu biri primitive cyane kuvuga ngo abantu batore bisho no guteranya abantu sho kuzana umwiryane mu bantu kuvuga ngo abantu batore ngo bahagarare inyuma y'umukandida babashaka gutora urumva ni ikibazo gikomeye ni ibintu ntawe yure n'amatora biri ya bintu bakoreshaga usibye ko nibi ngibi byo kuvuga ngo abantu batore wenda mu mapuro ibyo ni byiza ni ikintu cyiza ariko FPL ko tuyizi nabwo nta kisobanura yuko nta kivuga ko nta garanti umuntu afite yuko uwo watoye ni wabo ukoresheje urupapuro ujwi uwo ari hayari we rizageraho ibyo ngibyo byo birumvikana bashaka kuri uwo bashaka bo reka tujye ku nyingo yindi ya gatatu tureba aho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko ngo yishimiye ngo uko reka ndebe kandi uhuru ni ibintu biteye ubwoba hari abakomeshi twabonye amakuru twagiye tubona mu gihe cyaguma mu rugo twabonye amakuru muribuka amafoto abantu bagiye bohereza babahaye ibiryo bikeya bidahagije umuntu akavuga ati n'umwana wiga kurya ibiryo ntago byamuhaza murabyibuka bati n'umwana wiga kurya ntago ibiryo baduhaye turi abantu batandatu mu nzu n'umwana umwe kurya ntago byamuhaza ni bice cyane ubundi ati baduhaye ibishyimbo bya bindi bikomeye umuntu bidatekeka kwa bitinda gushya ubundi baguhaye muri guba mu rugo nta kintu abantu babaga binjiza twari dufite abantu ubundi bavuga ko 96% bo mu Rwanda ari abantu bavuga 99.2% ari abantu bakora ari uko basohotse mbega umushahara wa buri munsi kwa bari muri secteur informel babandi banyakabyizi barya ari uko bakoze donc ba bahembwa buri munsi kwa noneho abo bantu muri guma mu rugo nta kintu na kimwe bindizaga twibutse ko u Rwanda ubwo turibukiranye ko byagenze kubera ko murabona komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ibintu byo mu Rwanda agahoma munwa irimo kuvuga ngo abantu ngo byagenze neza ngo abantu barafashijwe ngo byagenze neza none n'impamvu tugomba kwibukiranya turabona ko bari abategetsi bari mu Rwanda baba bazima ibintu byabaye mu Rwanda ni ibintu byo gushima bo donc mufate abantu bakora nako bahembwa ari uko bakoze bagomba gusohoka kugira ngo bagire ikintu binjiza abo bantu maze imyumviro 6 muri guma mu rugo ya mbere badasohotse abo bantu nta handi hantu bashobora kuvana ifaranga iyo batakoze nta kintu uvuga ngo nta makara bashobora kubona nta munyu nta mazi kuko ibyo byose babibona ari uko bakoze uwo muntu uraje umuhaye ibishyimbo gusa sibyo wenda umuhaye ikiro kimwe n'ibishyimbo ni bike cyane wenda afite abana bangahe wenda umuhaye ikiro azabitekesha ikizi nta mazi afite nta n'amakara afite ndongo ugumva ko leta iba yumva ko ibyo bishyimbo umuhaye azabitekesha iki aho ngaho ni ikibazo ngo urumva ko hango deja ubwo buryo bwo gufasha abantu ntago ari bwo siyo kubyo ibiryo ari nabikeya ariko nta nubwo ibikenewe byose byibanze kugira ngo abantu babashe kurya babashe wenda gutegura ibyo ryo babonye ntago babaga babifite ikindi wenda umuntu yanavuga ntanakibagirwa nuko leta muzi neza ko muri guma mu rugo igihe abantu bari barataye akazi ibintu byose byarafunze leta y'u Rwanda icuruza amazi n'amashanyarazi yongereye igiciro aho ngaho muhibaze nta handi hantu ibyo byabaye ku isi usibye mu Rwanda honyine ndumva ahandi bagerageza kugabanya ibiciro ndetse n'ibiciro by'ibiribwa leta irabisubvansiyona ni ukuvuga ngo leta yavanyeho imisoro ku biribwa kugira ngo abantu benshi ndavuga leta zikora neza kwa ibiribwa leta ibivanaho imisoro kugira ngo bihenduke noneho abantu babashe kubigura kubera ko batigeze bakora ntabwo bakoraga muri guma mu rugo icyo ngicyo cyumvikana ariko aho kugira ngo leta ikore ikintu nk'iyo ngicyo ahubwo yongereye igiciro cy'amazi n'igiciro cy'amashanyarazi muri guma mu rugo none umuntu w'uburenganzira bwa muntu arimo gutanga raporo z'ibitangaza nziza cyane zihebuje zihogoza nuko umuntu yazita izo raporo zihogoza avuga ati twishimiye cyane ukuntu leta yafashije abaturage muri guma mu rugo yarabongereye igiciro cy'amazi n'amashanyarazi aho ngaho rizo noneho tujya ahantu rero hagahoma munwa leta ntawe yigeze itanga udupfukamunwa njyewe nibaza bari abantu bamwe na bamwe bari mu butegetsi ari ahantu nibaza niba bafite ubumenyi bw'ibanze mu byerekeye imiyoborere kana wabyibaza murabona ko nko mu Faransa no muri Brazil abategetsi barimo kubarega kubarega barabarega aba premier ministre barabareze abashinzwe ubuvuzi barabareze muri Brazil barimo uri president ngo Bolsonaro bari kumurega kubera ko bacunze nabi ibintu mu gihe cya covid no kuvuga ko wenda imiti bahabaye uburangare wenda ntibazana imiti hagije ntibazana udupfukamunwa duhagije ntibazana za oxygen zihagije cyangwa se bamwe nka Bolsonaro batangira bavuga ati covid nta kivuze abandi ngo batinda kubizana noneho mu Rwanda kandi nayo babwiye kenshi bavuga ati mu Rwanda iyo tuba turi mu Rwanda twari gutanga ikirego kimeze gite rero niyo babyanga wende ishyaka rikanga kugitanga nayo kukitangira ku giti cyanjye ni gute waba leta ifite imibare ubwo turanabwira uwo muntu w'uburenganzira bwa muntu kwa ubwo munyakubahwa w'uburenganzira bwa muntu uvuga ngo leta yakoze ngo washimishijwe n'ibyo leta yakoreye abaturage mu gihe cyaguma mu rugo mu gihe cya covid uwo nyakubahwa leta umubazi adusobanurira ukuntu leta mu mibare yayo mu byiciro by'ubudehe ivuga ko ifite abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 180 ubwo ndavuga icyo gihe imibare icyo gihe ko ngize mu mutwe yose ngize mu mutwe ivuga iti dufite abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 180 bari mu bukene bukabije abo bantu ndeka none namwibutse byanditse mu byiciro by'ubudehe uko abo bantu babadekiriva cyangwa se bavuga bari bo abo bantu miliyoni imwe n'ibihumbi 180 ukuntu leta ibita ivuga ko ari abantu batabasha kugura isabune batabasha kugura amazi no batabasha kugura peteroli batabasha kugura umunyu isabune umunyu na peteroli nuko nguko babavuga abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 180 kandi leta ibivuga ibashyize mu byiciro by'ubudehe none haje icyorezo kibaza ko wenda ubu ndisubiramo mumbabarire nkunda kubivuga mumbabarire ariko tuba turi gusubiza uwo muntu uza gutanga amaraporo adafite agaciro leta ifite abo bantu maze kuvuga hejuru none hadutse icyorezo gisaba ko abantu bose bagomba gukaraba kenshi kandi bakaraba bakoresheje amazi n'isabune kandi leta yo muri za raporo zayo iratubwira ko mu gihe cy'ubudehe iratubwira ko ifite abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 180 bari mu bukene bukabije batabasha kugura isabune ibyo ni ibintu byoroshye byo kumva ntabwo bisaba kuba waragiye mu ishuri warakandagiye mu ishuri ry'umwaka wa mbere wa primeri kugira ngo wumve ko abo bantu batabasha kugura isabune abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 180 batabasha kugura isabune batazabasha kwirinda covid kuko barasabwa gukaraba isabune n'amazi none leta nta sabune ibahaye leta yumvaga ko abo bantu bazirinda covid gute nta sabune babonye kandi izi neza ko batabasha kwigurira isabune reka icyo kibazo umuntu wo mu burenganzira bwa muntu uza kutubeshya ngo leta yakoze ibitangaza ngo yishimiye ibyo leta yakoreye abaturage muri byaguma mu rugo icyo kibazo yakidusubiza ati akoresha ikaramu y'igiti akoresha imbika ndashaka uburyo ubwo ashaka bwose adusobanure ukuntu aduhe igisubizo cy'icyo kibazo ukuntu abo bantu batagira isabune bashobora kwirinda covid-19 kandi kuyirinda bisaba gukaraba isabune n'amazi icyo kintu yagisubiza ati arangiza akabeshya akaza gutanga amaraporo adafite agaciro ya zero ngo bishimiye uko ngo leta yafashije abaturage mu bihe byaguma mu rugo umva ko ni ikibazo gikomeye ikintu umuntu yavuga ndongo numva ko ahangaha murabona ko nta bategetsi ufite iyo umutegetsi azi ibyo bintu byabaye gusa akeka ko ibyo bintu twabyibagiwe azi ibyo bintu byabaye ibyo leta deja mu zindi za leta zirimo kurega abategetsi abantu barimo kuregwa kubera ko bashyize abaturage mu kaga no mu bihe byaje nabwiye ko biriya leta yakoreye bari abaturage bari mu bukene bukabije ibirimo isabune kandi bashobora kuba badafite amafaranga kugura amazi birumvikana ibima amasabune isabune yo gukaraba no kubima agapfukamunwa nabyo tubivuge kuko niyo umuntu atabasha kugura agasabune atabasha kugura isabune atabasha kugura n'umunyu ntabwo yabona amafaranga kugura agapfukamunwa ubu ni ukuvuga ngo leta nta nubwo ari abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 180 gusa uwo muntu wo mu burenganzira bwa muntu watanze raporo idafite umutwe n'ikibuno uvuga ngo leta ngo yishimiye ukuntu leta yafashije abaturage mu buryo leta yafashije abaturage mu bihe byaguma mu rugo tumwibutse ko habonetse abaturage miliyoni 3,200,000 bananiwe kugura agapfukamunwa kubera iki kubera ko bakoze udupfukamunwa duhuye n'umubare w'abaturage hasaguka udupfukamunwa miliyoni 3,200,000 twagumye twaheze mu bubiko ko twabuze utugura abadukoze babavuze ko impamvu twaheze mu bubiko bari gutabaza leta bavuga bati impamvu twaheze mu bubiko nuko hari abantu babakene batabasha kugura udupfukamunwa leta nifate udupfukamunwa itubahera ubuntu ibyo bintu byose twabigizemo inshuro nyinshi n'impamvu ntagomba kubisubira byose tubifite mu mutwe ibyo bintu noneho rero uwo muntu wo mu burenganzira bwa muntu uvuga ngo anejejwe ngo ni na ashimishijwe n'uburyo abaturage bafashijwe mu bihe byaguma mu rugo yadusobanurira ukuntu abo bantu bashobora abo bantu miliyoni 3,200,000 batabonye udupfukamunwa kandi leta yanze kutugura ngo itubahere ubuntu nkuko abo bantu babanyengana badukoze babisabaga leta bavuga ati aba bantu ntibabasha kwigura udupfukamunwa barakeneye leta nitugure itubahere ubuntu leta irabyanga n'ubugome bukomeye ibyo bintu bakoze n'ubugome bukomeye none yadusobanura gute iyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yadusobanura gute ukuntu abantu bashoboraga kwirinda COVID-19 badafite udupfukamunwa kandi batabasha kutwigurira icyo kintu yacyo yagisobanura ati agahari rero murabona ko nta bategetsi dufite nta bayobozi dufite aho kugira ngo basohore amaraporo nk'ariya y'ubushinyaguzi yuzuyemo ubumenyi buke cyane babakwiye kwihorera bakicicikira ntibagire ikintu basohora biraruta aho kugira ngo uze gukura kuvuga ibintu by'amafuti ubisohore ngo wishimiye ko ngo leta yakoze ibintu byiza ibikorera abaturage ufite abantu bimwe isabune bakemeye udupfukamunwa batabasha kubyigondera kandi bagomba kwirinda COVID-19 ubusobanusobanura ko ibyo byo wabisobanura ute mbonaho rero reka dukomeze ahandi hanakomeye naho habonetse amafaranga avuga ngo agomba gufasha abanyarwanda bose bajya gufata imyenda numva aho mbiherukira ngo byari miliyoni 600,000 z'amadolari n'amafaranga menshi cyane ngo muyabare nk'ari miliyari 600,000 z'amafaranga y'u Rwanda miliyari 600,000 ayo mafaranga ntabwo bayakoresheje nk'ibyo nababwiraga hejuru ngo nibura bapfe kugura udupfukamunwa twabo bantu bakeneye mu buryo bukabije bafate n'ubusa amafaranga guha bari abaturage bari mu bukene bukabije kubagurira isabune buri wese igice kimwe cy'isabune ari amasabune ya surufo ya kera ntago ari amafaranga menshi ugereranyije n'ayo mafaranga leta yari yafashe y'imyenda miliyoni 500,000 z'amadolari yari amafaranga makeya kubagurira isabune no kugura agapfukamunwa ibyo bintu ntabwo byabaye kandi iyo myenda leta yafashe yari imyenda ni imyenda izishyurwa n'abanyarwanda bose n'abana babo bantu nibagira imana bakabona akazi bose bazayishyura kandi n'umuntu wese ugiye kugira icyo ahaha hari amafaranga yishyura ya TVA kucyo agiye kugura urumva rero ko twese tuzayishyura ariko amafaranga yaraje ajya mu mahoteli y'abari abantu bo mu gatsiko no muri business zabo hari abantu benshi twabonye nabwo turi mwibutse uwo muntu wo muri komisiyo bavuga ngo ibintu byagenze neza mu gihe cyaguma mu rugo abantu benshi abacuruzaga ibitunguru abacuruzaga inyama z'ingurube abacuruzaga ibiki byose bafite ubucuruzi bworoshye bakavuga bati ya mafaranga ye kuvuga ngo yo kuzahura ubukungu za mfashanyo bafashe leta yafashe za inguzanyo leta yafashe ivuga ngo nayo kuzamura ubukungu twebwe ntabwo yigeze tugeraho twebwe twicuruza ibitunguru abandi bacuruza ingurube abandi bacuruza utuntu twa business dusanzwe ntabwo ayo mafaranga yigeze abageraho amafaranga agiye mu mahoteli icyo kizwi na buri wese nta muntu umwe utakizi ko amafaranga bayikubiye bari abantu mu gatsiko none umuntu araje atubwiye ngo yishimiye uko abaturage bafashijwe none n'abo bantu bose bakora business zoroshye babuze ubafasha kandi amafaranga aragomba kubageraho nabo barishimye icyo kintu cyagushimishije ko amafaranga imfashanyo zi nako imyenda ya leta iza izishyurwa n'abantu bose ikiharirwa n'abantu bamwe icyo kintu cyagushimishije angaha naho reka dukomeze urumva ko angaha naho ni ibintu baba bagomba kubanza gusoma bakabimenya mbere yo kubiriya amaraporo yabo ikindi hari abakozi twabonye babuze ubafasha n'umuntu umwe muribuka Dr. Edouard Ngirente avuga ati abarimu bigisha muri prive ntabwo tubashinzwe twebwe dushinzwe abarimu ba leta bari abigisha muri privé de nibagende bahe basange amashuri yaba amashuri yabangaje abariyo abafasha aba muri leta bo umushahara warakomeza ukaza kora bari mu ba leta ariko abo ngabo bakupima imishahara kubera iki kubera ko amashuri ya leta abona anako amashuri atara ya leta yindiza amafaranga kubera ko abana baje mu ishuri icyo gihe nta bana bajyaga mu ishuri bose bagumaga mu rugo urumva rero ko nta minerivara yinjiraga nta nubwo babonaga amafaranga ntabwo bashobora kubona amafaranga yo guhemba abarimu urumva ko abo barimu baho karahagaze babura umuntu bafasha babura umuntu leta yanga kubafasha ibigo bigishagamo nabyo ntibyashoboraga kubafasha kubera ko nabyo byaburaga bibona amafaranga ariko abana batanze minerivare baje kwiga icyo gihe nta mashuri yahari urumva ko abo bantu baheze mu kera gati babura umuntu bafasha nigeze kubona inkuru bavuga ngo ambasade y'Ubushinwa irimo gukusanya utuntu two gufasha abo barimu bigisha mu mashuri ya leta or abo barimu pardon abo barimu bigishaga mu mashuri ya privé donc babuze ubafasha ambasade y'Ubushinwa igenda ikora utuntu tw'udufundraising duto duto two kuba babafasha utuntu twa initiative ariko n'injustice kubera ko bari abarimu nubwo bigisha muri mu mashuri bari abarimu nubwo bigisha mu mashuri privé nabo bariha imisoro ya leta barihira imisoro leta nuvuga ko leta nabo irabashinzwe kubera ko bayihira imisoro nuvuga ko leta yagomba kubafasha rero ntabwo ruvuga ngo ntabwo ari abakozi banjye bwite leta yagomba kubafasha kuko nabo barihira imisoro ku mushahara wabo hari amafaranga bakata akinjira muri leta nk'umusoro leta yagomba kubafasha icyo nicyo cyumvikana rubero ntabwo wabona nkaho ngaho hari abantu babuze ubafasha nguze uvuge ngo oh ngo byageze neza cyane ngo twishimiye ukuntu abanyarwanda bafashijwe mu byaguma mu rugo no haba ibibazo bikomeye cyane ikindi bo ibigo byinshi twabivuze reka ndekeraho ngaho ariko Jean Pierre urabona ko abayobozi mu Rwanda batanga amaraporo meza cyane ashashagirana meze neza cyane ariko bibagije ukuri ariko bikanerekana ko nyine n'abayobozi barimo iyo uzi ukuntu iriya gestion ya covid yabaye ukuntu babigeye iriya leta yitwaye mu bihe bya covid ntabwo watiwe kwareka raporo ngo uvuge ngo abaturage ngo wishimiye ukuntu abaturage bafashijwe n'ibibazo byose byabonetse ahangaha dusobanuye ahangaha n'ibintu biteye isoni gusa kugira abayobozi nk'abariya byaba byiza amaraporo nk'aya bagiye bayahisha bakagumisha mu tubati ntibayasohore kubera ko yasohotse arabatamaza kurushaho akerekana ko rimwe na rimwe baba batazi ibyo bavuga n'iyo ntibibabaje ijambo rya Jean Pierre
ndakoze cyane Edouard sinzi yenda cyo navuga yenda ku maraporo akorwa n'iri ya leta none iyo umuntu yakibaza ati se ubundi hakorwa raporo umuntu iyo hagiye gukorwa raporo haba hagamijwe iki icyo umuntu yareba ikiba kigamijwe mu by'ukuri yenda ni kugira ngo bakemure ikibazo cyangwa se ni kugira ngo barebe yenda nk'ibintu biba byakoreshejwe cyangwa uburyo bizakoreshwa kugira ngo higirweho mbese isomo haboneke isomo mu biba byakozwe ngo abantu benshi babimenye ntabwo rero niba baba bafite kugira ngo bakore target yo kugira ngo abantu babavuge neza icyo wakibashimira bakora raporo yo kugira ngo nyine bashimisha abo ngabo bashaka ko babavuga neza ariko ntabwo bikemura ikibazo kiriho ubwo impamvu raporo ziba zikozwe nabo zihabwa nabo natwe ubwacu kugira ngo tunabivuge yenda cyangwa se bereke opozisiyo ko bari gukora ariko ntabwo ari byo biriho ntabwo ibyo tubona bitandukanye n'ibyo batanze mu raporo ibyo byanatangiye kera nibuka David Himbari yatubwira ukuntu bari gutanga raporo y'ibyerekeranye na ekonomi ukumvaga ko nyine u Rwanda ari Singapore koko ariko wareba uburyo abaturage baba bakennye uburyo abaturage barira ubukene buri mu gihugu mu by'ukuri ugasanga ahubwo igihugu kiriho ku bugenge n'izi raporo zose hari icyo baba bakeneye kugeraho umuntu ikinyoma barakimitse bakimika birengagiza abaturage bafungwa bazira karengane mu magereza abantu buzuye batinyagambura kandi mu byukuri bamwe batari bakwiye no gufungwa ziriya nizo ngaruka tugenda tubona z'aya maraporo aba yatanzwe mu by'ukuri si n'ingaruka ahubwo bashobora no kugenda bakavuga ko ibintu ari neza nka muri prizo bari kuvuga bati prizo zaruzuye ariko wajya kumva utanga raporo aravuga ati prizo zo mu Rwanda nizo zifata abantu neza ni urugero kandi tuzi uko ibintu bimeze ibi byose ikintu twigeze kuvugaho mu minsi yashize ni ukugwingira kw'abana bari abana batoya badakura barwaye indwara yo kubera kurya nabi nyine ntibakure bakagwingira ibi byose ntabwo bemeraga ko biri kuba ariko amaraporo yakozwe yenda n'imiryango mpuzamahanga akaza akanyomoza akerekana aho ibintu bihagaze rero mu gihe cya covid ibyo tuzi n'ibyo uyu nguyu yavugaga biratandukanye cyane ariko n'abanyarwanda bakwiye kujya bashishoza n'abari mu gihugu bakavuga bati tuzabeshwa kugeza ryari ibintu uko byagenze biteye isoni mu Rwanda honyine mu karere kubona ariho umuntu yakubitirwaga ko atambaye agapfukamunwa kugeza yishwe cyangwa ngo yakambaye nabi cyangwa se nabonye yewe buriya mu Rwanda ni ahubwo kuri covid niba hari research ishobora gukorwa nayo yakerekana uburyo wowe wari uzi wajya kubarega ariko ibintu bakoze ni amarorerwa uribuka ko hari n'abigeze kongera ahubwo igiciro cya transport icyo gihe igiciro cya n'ubwo nk'ikiya bisi yenda cyangwa uko bisi zitwara abantu transport mbese yo kugendera mu mungu
bavuga ko ngo Jean Pierre ngufashe ngo usayidire bavuga ko ngo bisi isigaye itwara abantu bakeya kubera nyine guhana intera bavuga ati noneho tuzazamura igiciro kugira ngo tudahomba urumva
aho rwose ya nibyo ngaho mbwira uwo muntu utekereza ibintu nk'ibyo nyine kubera ko bisi itwara abantu bakeya igiciro barakizamuye kandi bazi neza ko abaturage abari kujya ku kazi ni bake kubera guma mu rugo n'akazi si kenshi kubera yuko nyine bavuga bati nimwegerana cyane murandura ibyo byose ukaza ukagenda ugatura ku bantu ngo u Rwanda rwitwaye neza muri covid nta kintu na gitoya wasobanuraho byarashakuje cyane nyine bazamuye ibiciro kandi mu by'ukuri ahandi ahubwo bakagombye kubigabanya nibuka hano nk'iburayi ho hari naho rwose bagenderaga ku buntu umuntu bavuga bati gukora mu bintu by'ubuzima ati kugira ngo ugende ko hagenda nka bisi ugasanga irimo nk'abantu babiri cyangwa batatu bagiye gukora bakavuga bati niyo utakwishyura nta kibazo ariko ukagera ku kazi kubera ko kazi kabaga gakenewe ariko ibyo mu Rwanda ntago bigeze babyitaho bariya bantu rero mu by'ukuri ibintu bashyira hanze rimwe na rimwe byabatamaza cyangwa se wa mugani n'ubarega ukabarega bikajya mu rukiko abantu bakabiburana bakaba babihanirwa kubera ko ntago abantu bazaguma mu kinyoma ntago bishoboka ngira ngo bagomba kureba ko ibintu bari gukorera abanyarwanda bamaze kumenya ko iriya leta ibabeshya mbere bari baranze kubivuga ariko ubu barimo barabivuga ntabwo rero iriya leta izakomeza kubeshya abanyarwanda bamwe hari igihe twavuga ngo ninjijenda ngo barabashinjirire cyangwa ntawamenya ibyo babahaye kugira ngo bere kuvuga ariko urabona ko ibyo bari kuvuga abaturage bo bavuga ibintu biri kubaberaho ukumva agahinda karaje kandi ni ibintu bamaranye igihe kirekire leta yo ikerekana ibitari byo ibyo rero ntago byakomeza nibashaka bicishe make kubera ko burya iyo utsikamiye umuntu igihe kirekire ageraho akamenya impamvu umutsikamiye cyangwa nawe akakwigira amayeri nawe akaba yaguhindukirana akakuvanaho wamushyize ni ibintu birebire ariko uyu muntu ntabwo azi neza ko ahandi mu bindi bihugu yenda hano nuko ari Burayi ariko nge nzi ko nka hano umuntu ashobora kujya gukora hano mu Bwongereza umuntu ashobora kujya gukora mu gihe cya covid bamuhaye amapawundi 500 yo kugira ngo uri kumushimira avuge bati wakoze neza kubera kutugeza iyo kakazi ahariya nta n'agapfukamunwa ahubwo abantu baragakubitirwaga abandi amazi yo gukaraba urazi ko mu Rwanda ari nk'ahantu bavoma kure nyine amazi abava kure naho habaga hakeneye amazi aho ugasanga ibintu byose n'ibyo twavuga bya transport uziko kwa kundi babwiraga abantu ngo ejo hazaba lockdown bakabivuga nijoro abaturage ukabyuka bagufungiranye bari kuvuga ingorane ziri kugenda ziba ikindi nanone twagiye tubona abakire bacyuza ubukwe nta kibazo
kandi abaturage basanzwe batabemerera no guhura ari batatu bane twabonye abageni barajwe muri stade n'uso bari abantu bagiye barazwa muri stade nabo bavuga ngo bakwishimira biriya bintu kandi izo ni kankeya muzabaye ni ka twashoboye kubona nkeya cyane wavuga ngo ni nk'iri kwijana yenda biba byabaye mu gihugu cyose ubwo rero uwo muntu yari ari kuvuga biriya bintu afite ndumva njye afite ikindi agamije ariko kitari icyo kitareba abaturage ariko hari n'ikibazo buriya Edouard n'abatwumva iyi leta uko muyibona isigaye itandukanyije n'abaturage uko umuturage mu munsi uko muzi ko hano Burayi ajya gutora akajya gutanga ijwi rye yatsinda atatsinda ariko ijwi rye rikaba ryabazwe akajya mu gukemura ibibazo biba byavutse aho aho dutuye mu aho abantu bagiye batuye uwo muturage wa hano arabarwa ibyo ngibyo bavugaga by'ibiciro kugira ngo babe babimanura cyangwa bakuraho imisoro hari igihe ujya kubona nk'urugero hano njye nkunze kubona bakavuga bati Christmas igiye kuba kubera ko tuzi ko abaturage barajya hari ibintu by'inkoko bita turuki ni toki cyangwa se ibintu bijyanye n'inyama n'inkoko bati turabiza abantu bazabyibuha cyane bagashyiraho nk'ibirayi byaguraga yenda nk'ipawundi rimwe ugasanga ibiro bibiri by'ibirayi biri kugura amasantime 25 kugira ngo bankuraje abantu kurya ibiryo bidatuma babyibuha cyane ibyo ni uburyo bwo kugira ngo umuturage kuko yiyumve ko muri leta cyangwa se leta nawe imwitayeho kugira ngo abantu batarya ibiryo birimo ibintu by'amavuta byinshi bakagabanya nk'ibiciro igiciro cyaguraga nk'ipawundi imwe bakayikigurisha amasantime 25 kugira ngo bankuraje ba bantu babigure ku bwinshi aho kugira ngo bagure bya bintu by'inkoko na bya toki baba ari byo bagura ari byinshi kugira ngo bibabyimbishe ibyo ni ibintu byo kuba baha abaturage kugira ngo nabo bumve yuko bitaweho uretse ko yenda bareba n'inyungu zabo ko baravuga bati abaturage nibabyibuha cyane barajya mu bibi bya jimu hari abazarihirwa cyangwa se hari abajimu zizaba nkeya byose barabibara bakavuga bati ibi ni imibare ni ibintu bishobora kwangiza nyine imibereho y'abaturage isanzwe ariko hariya mu gihugu cyacu ubuse rimwe na rimwe iyo tubyumvise yenda ntabwo twakwiye gukompara yenda Burayi n'u Rwanda ngo bashaka gufata ingero ziba zaturutse hanze ariko usanga biri kure cyane kugira ngo bakurikize ibintu biba byabaye ahandi hari ingero nyinshi watanga ariko icyo twabwira abaturage kiriya gihugu cy'u Rwanda bagifashe neza bagakurikiza amategeko nka biriya bintu bikwara basaba ati mureke tugendere ku mategeko tuzemo ibintu by'umwanda basanga ari igihugu kimeze neza gikunzwe cyateye imbere abaturage abanyarwanda bakunze ubwabo ku giti cyabo bakakigendamo bakagitahamo bakagira gute ariko ibyo kugira ngo ubibwire iriya bari abantu muri FPR hari igihe bagira ngo hari icyo ushaka kubambura cyangwa se hari icyo ugamije ariko bakagombye guca ubwenge harimo abantu bazi ubwenge harimo abantu bize harimo abantu bajya hanze bakiga bakanataha hari n'abandi bakoze hanze bagiye bataha ariko bakajya mu iriya leta ariko usanga ibintu byose hari igihugu baragihinduye nk'igihugu umuntu uza akabeshya ibyo ashatse akabishyira hanze agafata nk'uyu mwanya akawuhemberwa ngo arikora report zidafite aho zihuriye mu by'ukuri niba uri kuri tele ni ibintu navuga ko bisebeje biradusebye twese muri rusange ariko nanone ikibabaje navuga ni nk'urubyiruko kuko urubyiruko ruzakuriramo ibyo bintu amajyambere rutambukeho bajye bumva yenda ngo ahandi haba telefone ariko kuyikoresha atabizi ngo ahandi bakoresha iki cyangwa se ibi bya interineti tuba tuvuga bakabatera igipindi ngo ahangu ibintu biragenda neza kandi mu by'ukuri ntakigenda numva nagarukira ariko dusabe ko iyi leta igomba kwisubiraho ibintu byo kubeshya rwose babireke nta kintu byabamariye nta nicyo bizabamarira dusabe ko amategeko ajyaho kandi akanubahirizwa ariko kandi n'abanyarwanda muri rusange tubigiremo uruhare kubera ko nitwe bikorerwa ni imiryango yacu ni bene wacu cyangwa se ni inshuti byose bituma u Rwanda rutera imbere muri rusange twese tugatera imbere ngarukije ngaho urakoze
mushimiye reka mbahe iyo nkuru kugira ngo wenda iyo nkuru twanengaga ni inkuru reka nzajye ibahe uko yanditse naba nta interineti mbonye weze muri shaka interineti okay ndebe okay igiye kuza okay ndayibonye inkuru twarimo kunenga mu kanya ni inkuru yitwa ngo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ngo yishimiye uko abaturage bitaweho mu bihe byaguma mu rugo akaba ari inkuru yasohotse mu gihe ko mu itariki ya 23 z'ukwacu yasohotse muri mu gihe ko mu kitekya 23 z'ukwa 10 2021 gururo n'icyo twanengaga murabumva ko ibyo twabonye mu bya COVID-19 ko mu muri byaguma mu bihe byaguma mu rugo ibyo twabonye ku leta yitwaye ntabwo ari ibintu byo gushima nizo mpamvu nyine twahisemo kuba twareagisa kuri iyi nkuru kubera ko ni inkuru y'urukoza soni tusemploma urebye ibyabaye n'ukuntu bari gushimagiza ibyo leta yakoze kandi ubundi leta umuntu yagombye kuyirega kuko yagize mankoma nyinshi cyane yagombye kuyirega kajyana no mu nkiko kubera ko hari abantu hari ubuzima bw'abantu cyane cyane abakenye kurusha abandi leta yabushyize mu kaga yanga kubafasha kandi bakeneye ubufasha kugira ngo babashe kwirinda COVID-19 bo mureke rero mumbabarire igihe kirarangiye iriya nyingo ya kane tuyihorere tuzayiganireho ubutaha banyarwanda banyarwanda kazi inshuti za radio itakwe mwadukurikiye mwese turabashimye cyane kandi turabakunda mureke ikiganiro cyacu tugihagarikira ahangaha tuzagikomeze ubutaha iriya nyingo tuzayigarura ni ingingo irebana n'ukuntu leta yiga imishinga nabi inganda ashyize hirya no hino mu turere ntizikore kubera inyigo ibakozwe nabi ibyo tuzabiganira ubutaha rero mutubabarire turangize ikiganiro ahangaha dufite ibintu byinshi tugomba gukora ubungubu mushimiye niba ufite akanya naguha ijambo ugasezera kubadukurikiye bakurikiye ikiganiro cyacu noneho tukarangiza ijambo rye mushimiye
ya Edouard urakoze yenda mu gusoza ngushimire kubera uyu mwanya uba watanze kugira ngo utegure ikiganiro nshimire n'abo tuba twafatanyije cyane cyane abari ku buhanga bw'ibyuma bwo ndavuga Serije na Chantal Nyange n'abandi bose na team yose ya Raditauka ifata umwanya kugira ngo isobanurire abanyarwanda ni impamvu mbivuga nuko ntekereza ko RNC muri rusange iri mu bantu ba mbere bafashe iya mbere kwamagana kuri abategetsi kandi ntago tuzasubira ibintu bidatunganye hanyuma hajyaho n'iyi radiyo itahuka hanyuma n'andi maradiyo ajya azaho nyuma uko tekinoloji igenda yiyongera ubu bivugize ku ma YouTube n'iki byose ntabwo rero igihugu kigeze hariya nk'u Rwanda aho rugeze kuva twatangira cyangwa se n'aha tugeze ntabwo ibintu byazashoboka abantu batabanje gusobanurirwa ikibazo gihari uko giteye kuko iyo ibintu bigeze habi kenshi hakenera abantu b'intwari abantu badasanzwe nibo ubundi ibintu bagira icyo bakora bagira icyo bavuga no mu Rwanda barahari ubu ngubu njya mbona intwari ziri hafi kujya zigaragaza kubera ibibazo bihari rero natwe nagira ngo uvuge nti abantu be gucika intege abakora bakore nyinda biyongezemo abavuga abigisha abasobanura iki byose bikomeze byongere kugira ngo tubone kuko igihugu cyageze ahantu habi kuryo kigeraho gikeneye intwari nyantwari ntabwo zikeneye babandi bo babyacitse ababyacitse bazaguma muri byacitse ariko intwari zigomba kubaho abitanga bakitanga igihugu cyacu tukakibona kimeze neza nkuko tubitekereza kandi niho turi kugana Edouard rero nkuma narangiza nshimira abakurikira ikiganiro n'abaza gutanga ibiganiro kuri Raditauka bose n'abanyarwanda bose muri rusange bishimira ibyo RNC cyangwa Raditauka ibagezaho mu biganiro byabo bya buri gihe ubwo naho utaha ndagushimiye
urakoze Jean Pierre ko naje mu kiganiro ndashimira ndagushimiye cyane ndashimira Serge na Chantal badufasha kubanga bw'ibyuma ndashimira n'abandi bose badukurikiye dufite abasangira ngendo badukurikiye baba turi hafi nubwo wenda bataje mu kiganiro ariko bakurikira ibyo dukora bakatwungura inama abo nabo turabashimira cyane abadukurikiye mwese rero mwese rwose Imana ibahire mugira amahoro y'Imana kandi nko twabuze ubushize radio yanyu itahuka ikeneye inkunga abadaheruka kugira icyo muyirebera muyigenera murebe uko mwabigenza kuko ibintu ntabwo biba byoroshye mugira icyo mwakora kugira ngo mufashe radio itahuka ufite icyo yatanga yakinyuza ku bayoboke b'ihuru nyarwanda aho bari hafi mwareba utegeka karera aho ngaho mutuye mukamuhamagara cyangwa se mugashaka Serge kuri radio itahuka nanyu mushobora kunshaka rwose inkunga yanyu ntimuyitindane iba ikenewe kandi ibintu byose tuba tubikorera hamwe kugira ngo ibintu byihute radio itahuka n'umwana wacu tugomba kumurerera hamwe kugira ngo akure abe azana ibigango mbega tugomba kufatanya kumurerera mwese rero abafite uburyo mwese mujye mubuzana tubukoreshe muri radio itahuka kubera ko ni radio yanyu ni radio y'abanyarwanda ikorera abanyarwanda bose murakoze rero mwese mugire amahoro y'Imana ni kabageme Eduari ubategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage yakanakibagezaho mugire amahoro y'Imana turabakunda cyane kuri radio itahuka
Nero Rwanda National Congress muri mwara abayumva batazi ni intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RNC ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu b'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC viva viva RNC viva viva Abana bajya mu burara abenshi ubona hirya hino